2 Thessalonica 2.
Pazakubweranso kwa Ambuye athu Yesu Kristu, ndiponso zakusonkhana kwathu kuti tikakumane naye, tifuna kukupemphani kanthu abale. Maganizo anu asasokonezeke msanga, ndipo musaopsedwe ndi mawu akuti tsiku la Ambuye lafika. Ngakhale anene kuti mawuwo ngochokera kwa mzimu woyera, kapena kuti tabanena ndife, kapena tachita kuwalemba mkalata.
Musalole kuti wina akupusitseni mwanjila iliyonse. Pajatu lisanafike tsikulo, kudzayamba kwachitika zoti anthu ochuluka akupandukira Mulungu, ndipo kudzaoneka munthu woyipitsitsa uja, woyenera kurayikayo. Ameneyu ndi mdani. Ndipo kudzaoneka munthu oyipitsitsa uja, woyenera kurayikayo. Ameneyu ndi mdani. Ndipo adzadziyika pamwamba pachilichonse chimene anthu amachitcha Mulungu kapena amachipembedza, kotero kuti mwini wakeyo adzadzikhazika mnyumba ya Mulungu ndi kudzitcha Mulungu.
Kodi simukukumbukira kuti ndinkakuwuzani zimenezi muja ndinali kwanuko? Mukudziwanso chimene chikumuletsa kuoneka tsopano, koma adzawululuka ndithu pa nthawi yake. Ngakhale tsopano lomwe lino uchimo wayamba kugwira ntchito mobisika, koma zoyenera kuchitika zonse zachitika mpaka amene akuletsa uchimowo tsopano atayamba wachotsedwa. Tsono pamenepo munthu woyipitsitsa uja adzawululuka, ndipo Ambuye Yesu adzamthetsa ndi mpweya wa mkamwa mwake, nkumuwonongeratu ndi maonekedwe ake aulemelero akubwera kwake. Munthu woyipitsitsa uja adzabwera ndi mphamvu za Satana, adzachita za mphamvu zosiyanasiyana, ndiponso zizindikiro ndizo zulitsa zonyenga. Mwanjira iliyonse adzanyenga anthu amene adzawonongedwa chifukwa chokana kukonda choona chimene chikadawapulumutsa. Mchifukwa chake Mulungu adzatumiza mphamvu zowasokoneza kuti akhulupirire zonama. Motelo adzalangidwa onse amene sadakhulupirire choona, koma adakondwerera kusalungama.
Koma ife tikuyenera kumathokoza Mulungu nthawi zonse chifukwa cha inu abale amene Ambuye amakukondani. Paja Mulungu adakusankhani pachiyambi pomwe kuti mupulumuke. Mudapulumuka chifukwa mzimu woyera adakusandutsani anthu akeake a Mulungu, ndipo mudakhulupirira choona. Mulungu adakuyitanirani zimenezi kudzera mwa uthenga wabwino umene tidakulalikirani. Adakuyitanani kuti mulandire nawo ulemelero wa Ambuye athu Yesu Kristu.
Tsono abale, khalani olimbika, ndipo mugwiritse miyambo imene tidakuphunzitsani ndi mawu apakamwa kapena ammakalata. Mulungu Atate athu adatikonda, ndipo mwakukoma mtima kwake adatipatsa kulimba mtima kosatha ndi chiyembekezo chokoma. Iye pamodzi ndi Yesu Kristu Ambuye athu athunzitse mitima yanu ndi kukupatsani mphamvu zakuchita ndi kulankhula zabwino zilizonse.